waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Sahamin sanadla oo lagu sameeyay qayb badda Australia kamida oo la yiraahdo Great Barrier Reef ayaa lagu muujiyay in noolaha la yiraahdo coral oo ka baxa badda hoosteeda oo baabi ugu weynaa ku yimid sanadkii 2024-kii marka la barbar dhigo sanadihii ka horeeyay muddo ku siman 40 sano. Natiijada naxdinta la ayaa soo baxday iyadoo ay dawladda Australia ka fiirsanayso yool cusub oo la xidhiidha dhimista qiiqa wasakhaysan sanadka 2035 iyo iyadoo ay dhowaan digniino ku saabsan mustaqbalka riifku ka soo baxeen hay'adda UN World Heritage. Coral waa nooc noola ah oo ku nool badda hoosteeda. Waa shay muuqaalka hore uga eg dhagxaan waaweyn. Waa san noole muddo badan baxayay oo yeeshay xajmi weyn. Wuxuu leeyahay qurux iyo bilic indha qabad leh. Meesha uu adduunka ugu badan yahayna waa badda Australia ee la yiraahdo Coral Sea, taas oo dhacda waqooyi bariga Australia. Haddaba coral kaasi waxa uu ka baxaa fogaan dhan 2300 oo kilometir oo badda hoosteeda ah. Ballaarkiisa iyo dhumucdiisa awgeed waxaa laga arki karaa hawada sare ee ay ku wareegaan dayax gacmeedyadu. Magaca uu caanka ku yahayna waa Great Barrier Reef oo ah kan ugu weyn adduunka. Waxaa ku nool oo hoy ka dhigta ama la nool kumanyaal nooc oo ka mid ah noolaha kale ee badda. Waxaa sanad kasta soo booqda malaayiin qof oo dalxiisayaal ah, kuwaas oo Australia uu ka soo galo dhaqaale ku qiyaasan bilyan dollar. Laakiin noolahaas, quruxdaas iyo dhaqaalahaasi hadda halis bay ku sugan yihiin baa la yiri. Sahamin sanadla ah oo ay sameeyeen Australian Institute of Marine Science loona soo gaabiyo AIMS, AIMS, oo ay ku sameeyeen Great Barrier Reef, ayaa lagu ogaaday in qaybta waqooyi iyo qaybta koonfureed ee Great Barrier Reef uu soo gaaray dhaawacii ugu weynaa ee ku dhaca muddo 39 sannadood ah. Mike Emesley, ninkan la yiraahdo oo ka tirsan hay'adda AIMS, ayaa qeexaya natiijada.
So the northern underwent a loss of about a quarter of the live coral cover and the southern Great Barrier Reef was almost a third.
Qaybta waqooyi ee riifka ayaa lumiyay ku dhowaad rubuc noolihii koralka. Dhinaca koonfureedna wuxuu ka lumiyay ku dhowaad 3 meeloodkii meel. Bartamaha qudhiisa khasaare 14% ah baa ka dhacay, laakiin waxoogaa ka yar qaybaha kale. Marka waxaa jira saameyno waaweyn iyo caddayn ah in siyaabo sii kordhaya uu koralku u dhimanayo, taas oo si xun u saameynaysa Great Barrier Reef, ayuu yiri. Khasaarahan ama dhimashada koralka ayaa qayb ka ah baaba baahsan ee koralka adduunka oo dhan ku dhacay sannadihii 2023 iyo 2024-kii, iyadoo oo 2024 uu ahaa sannadkii ugu kululaa ee adduunka soo maray tan iyo intii la bilaabay qoridda diiwaanka kulaylaha. Mike Emesley waxa uu mar kale leeyahay shaki kuma jiro in cimilada adduunka ee kululaatay ay sababtay dhimashada koralka.
Climate change is the number one cause of these mass coral bleaching events. There is a direct link between the increases.
Isbeddelka cimiladu waa sababta koowaad ee ka dambeysa dhimashada koralka. Dhimashada koralku waxay si toos ah ula xiriirtaa qiiqa wasakhaysan ee caalamka, heerkulka sii kordhaya, iyo guudka biyaha badda ee kululaanaya, ayuu yiri. Wuxuu intaa ku sii darayaa in sawirka guud uu intaa ka kakan yahay. Intii ka dambeysay baabi'ii koralka ee hore u dhacay 2017-kii, koralkan Great Barrier Reef wuuba sii kordhayay. Taas macnaheedu waxa weeye, inkastoo ay dhimashada baaxadda leh dhacday sannadkii tegay, waxaa weli badbaaday in celcelis ahaan u dhiganta intii bixi lahayd muddo dheer.
And because we came off such a high base, this has
maadaama dhaawacani ka bilaabmay meel uu markii hore ku yaalay kooral badani ayay taasi khafiifisay. Dhaawacii dhacay 2024-kii iyadoo uu xadiga kooralku dib ugu noqday heerkii uu kii muddo dheer baxayay joogi lahaa, laakiin ma aha mid yaraynaysa saamaynta khatarta. Inkasta oo kooral badani nool yahay, haddana waxaynu ognahay dhimashadii ugu badnayd ee abid hal sano gudihii ku dhacday, ayuu yidhi. Daniela Chakrelli oo ka tirsan hay-adda IMS ayaa iyaduna sheegtay in dhimashada iyo haddana soo kabashada kooralka ee soo noqnoqotay ay saameyn ba'an ku leedahay noolaha kale ee kala duwan ee deegaan wadaagta la leh kooralka.
Biodiversity loss does seem inevitable, and that's showcased by this dominance of fast-growing corals.
In noolaha kala duwan ee meel ku wada nool qaarkood lumayaan waa maragmatoon, taasna waxaa muujisay sidii dhaqsaha lahayd ee kooralku u fiday. Marka uu dabkaymeedku dhaco kadib, waxa ugu horreeya ee dhulka isku fidiya waa cawska iyo dhirhoosaadka, laakiin weli waxaa maqan geedihii waaweynaa oo u baahan waqti dheer oo u dhexeeya dababka si ay u koraan. Coral reef-kuna waa sidaas oo kale. Marka isagu koro oo uu meeshii isku fidiyo, waxaa maqan oo waqti dheer u baahan noolihii kale ee ay ka mid ahaayeen nooc kooralka qudhiisa ka mid ah oo si gaaban u kora. Noolahaas kala duwanna wuxuuba muhiim u yahay coral reef-ka caafimaadkiisa, ayay tiri. Warbixinta ayaa soo baxday iyadoo ay dowladda federaalku bisha soo socota ka fadhiisanayso yoolkeeda 2030 ee dhimista qiiqa wasakhaysan ee lagu galay heshiiskii Paris. Natiijada sahamin cusub oo ay iyana maanta sii daayeen Climate Council iyo Climate Action Network ayaa sheegaysa in ay dadka Australia badankoodu rabaan in dowladdu ay wax ka qabato isbeddelka cimilada. Ururka YouGov la yiraahdo ayaa bishii July su'aalo weydiiyey dad wax yar ka badan 1,500 oo qof. 77% ka mid ah ayaa qaba in dowladdu ay wax ka qabato halista cimilada sida dabkaymeedka ay sababtay isbeddelka cimiladu. 68% ka mid ah jiilka la yiraahdo Generation Z oo loo soo gaabiyo Gen Z oo ah kooxda ugu ballaaran ee codaysa ayaa qaba in ay dowladdu yoolal adag u dhigto sannadka 2030. Macluumaadka ku saabsan kooxaha kale ayaanan weli helin, inkasta oo SBS ay codsadeen. Madaxa Climate Council Amanda McKenzie ayaa sheegtay in ay codayayaashu si cad u taageerayaan yool xoog leh oo ah dhinaca isbeddelka cimilada.
We know that Australia's largest voting bloc, millennials and Gen Z, are concerned about climate change. And again, that shows that climate.
Waxaanu ognahay in kooxda odayaasha ugu ballaaran ee millennialska iyo Gen Z ay rabaan in wax laga qabto isbeddelka cimilada, iyaga oo weliba ay sahamintan ka muuqato in ay sii kordheen. In 2035 loo dejiyo yool xoog leh waxa ay wax u taraysaa in Australia laga ilaaliyo dhibaato cimilo, iyada oo isla markaa la hor marinayo shaqooyinka cusub iyo fursada dhaqaale sida tamarta nadiifta ah, ayay tiri. Sida ay sheegtay Queensland, sannadkiiba waxaa Great Barrier Reef ka soo xirooda 6.4 bilyan oo dollar, waxaana ka shaqeeya 64,000 oo shaqaale ah, ha u badnaadeen dalxiis kaba ee. Gareth Phillips waa madaxa Association of Marine Park Operators, waxa uuna leeyahay.
The reef operators have been saying that their locations, and a lot of this is driven by the efforts that they do in this.
Hal wadeenada reefku iyagoo u iskanaya dadaalkooda iyo daryeelka goobaha ay maamulaan, iyo iyaga oo kaashanaya sahamiyayaasha, waxa ay leeyihiin inayba meelo badani hadda ka wacan yihiin sidii ay horay u ahaayeen, waxayna isla markaa ka walaacsan yihiin in dadku rajo gabaan, waayo hadallada soo yeeraya iyo macluumaadkuba waxa ay tusayaan in caafimaadka riifku kor iyo hoosba u kaco. Waxayna markaa tahay in la garowsado inaynu weli waqti haysano aynu wax ku qabanno, ayuu yidhi. guddiga hay'adda UNESCO qaybteeda World Heritage ayaa iyaguna ka walaacsan xaaladda Great Barrier Reef, iyaga oo bishii hore bixiyay digniin ah in ay shirkooda sanadka dambe Great Barrier Reef u aqoonsan doonaan in uu galay xaalad halis ah. Waxa ayna dowladda Australia ka codsadeen inay warbixin cusub ka siiso baabi'ii sanadkii hore ku dhacay kooralka. Walaacyadaasina hadda waxay si cad uga muuqdaan natiijada sahamintii ugu dambeysay ee lagu sameeyey riifka, taas oo walaaceedana leh. Warbixintan oo ay SBS News u soo qortay Edwina Gina, intaas ayay ku egtahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.